And it reads like this. And Elijah,
kabiri chibene ngwa achiti. Kabiri Eliya umwina Tishbe wali umwikashi wako Giliyadi atire kuli Ahabu ngefe shukulesa wakwa Israel ali uwa mweo uwa njimini nako takwa kabe umume atemwa imfula muli iimi akaita tu lelo kulingana ne chebo chandi.
And the word of the Lord came unto him saying,
kabili ichewo chakwa shukuru chaishire kuli wene ukutira ima ukufuma pano nokuya kukabanga nokuya fisa mumuma na wamukuku wa Keriti Keriti na chirosha mukutira ati ilo tamula afika ku Yordan ilo chikesa ba ukuti ukesa nwa mumuma na wamukuku ilo ninjeba ba mwankole kukulisha. Eicho aire nokuya chita umwaberere chebo chakwa shukuru. Pantu aire nokuya ikala mumana wa mkuku wa Keriti. Waba mupepi na Yordan. Naba mwankule bale muletelo mukate nenama munchita yaka chelo. Kabili mukate nenama munchita achungulo. Eri alenwa na mumana wa mkuku.
And it came to pass after a while that the brook dried up. Because there had been no rain in the land.
Kabicha ishileba panu mayanshita. Ukuti umana wa mkuku wa ishile kama. Pantu utakuwa limfula mchalo. Nechewo chakwa shukuru cha ishile kuliwene achiti. Ima nukia kusarefati. Ya wa musidoni. Nukia ikala kulia. Mwana ninje wa mkamfirwa umana kashi kulia. Kukusunga.
So he rose and went to Zarephath.
Eicho, ai mineno kuya kusarefati. Nelintu afikire pampongolo ya musumba. Mwana ini mkamfuilo umwana kashi alipalia. Alekumbirira nkuni. Kabili alimwitire. Kabili atire. Ntapile niko mkwai. Utumenshi utu unono mulukombo. Okutini nganwa.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread.
Neli ntu ale ya mkutapa, ali mwetire na kutira. Ndetela konde lomba, naka mokulu waka mukate, indi ya mkuboko kobe. Elio atire, nga fide shukuru lesa obe ya chini na umweo. Nshiku eteka mokulu wa, kanofia utuunga utu nono, kabili no tumafuta utu nono, muli mulongwe. Edo mwona, ndiye kumbirira utu kuni tubiri. Pakuti ila ningaya, itianisha. Inonomwa na wandi umwa ume. Pakuti ingatualia, edo tufwe. Edo na Elia, aishire sosa kuli wene. Witina, kabia nokusta ifofine wa sosa. Edo, umpeka nisheko, aka mokorwa. Ubali lepo ine. Nokuleta kuli ine, panu mawipa ingire we mwine kabili, nomu anaobe umwa ume. Pantu efi asosa shukuru, lesa wakwa Israel, impa kuilo ya abunga, taka puilile, atema mulongwe wa mafuta, taka bulilile, mpaka bulabu shiku, ilo shukuru, haka tumemfula pachalo.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she,
Elio, aishire anokusta filafine ifi asosere Elia. Elio ena, namuka mfirwa, nomwa na wakwe umwa ume, baishire Elia inshi koshonse. Nempa kwilo ya bunga, teha puililire. Nangula ni mulongo wa mafuta, ukubulilira. Ukulinga anechewo chakwa shukuru, ichi asosere na Elia.
For this morning's talk, just before going,
Pedi ashiri aluchelo luno, ilo nshila ya kufialo fimbi, ninsala umutu Eli ashinge fi, veni awa shinkisha palilesa.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth.
Kabili no mbashkuru, pale ni chewo chenu, ilo chile landwa. Kabili mupashua mushilo, eka tamano Yesu. Nama tontonka Yesu, nokutupekani shawutanda shiwakwe, ngefyo tumulombele ukutila engesa.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see.
Pantu tatuisa kunganda kwa shukuru, ukutila batu mwane. Atema ukwisa mwana bambi. Lelo ukwisa sambila paluwa imwe. No kuishira paluwa mivele yenu. Neshira yenu. Nefisi tuwa fienu. Ukutila tuinga kwanisha. Ukuchimfia mafi ya wuno wikashi. No kushininkisha. Ukwa chishinka. Pakuba aba shininkisha palilesa. Suminisha ni shukulu. Ni mwishi nalia kwa Yesu. Tule lombela. Amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty.
Chifuile chali uluchelo, ulu akutinya, kwa ali ukwa kabisha, kabili no lukungu, kabili abantu bali mumisebo, nensala, kabili umushiri wali uwa kabanganshi, upe pifiono kwambuka umulilo, vifionse fiali kumwanekira kwa membusha abo, no kubwala kwa mikalire yabo.
You see, Ahab was reigning in
Mwamwana, Ahabu ali pabufumu, mu Israel, pali yanshita. Atemwa ale teka Israel. Elio ali wabipisha pamfumu shonse isha mu Israel. Takwata lide akuba infumu, iya vipisha nga Ahabu. Pantu wene, ukuba wafundwa. Noku ishwa wino, afiri ukonka nyapo, ukutemu na lesa, muli fionse ifyo achitile. Nangula akwete impuka, ikalamba ya bashirika, na abantu bali abalunduruka nganshi, mukuteka kwakwe, lelo nanguchive, teti ukane ukutemu na lesa, ero waene kira ukutwalira inshita itali.
And then in his wedding, instead of marrying among his own people,
Helio na kabiri, pavwinga wakwe, mchufro chakupi la mubantu wakwe bene, hali tualidile na ukuya upa umubembo, kapepa watubi, bukapepa wamilongo, au pile Yezebele, kabiri tali uachetekela. Kabiri uachetekela, tali ingile ukupa ushachetekela, nangu chive shani, yonsi bafuile ukupa haba achetekela.
But Ahab had done this evil thing.
No lelo, Ahab achitira ubi ubu. Kwa bulo kutuishika, pamulandu wakuti Yezebele ali umwana kashuwa emba, kabili apone ene pafio ale moneka, ukutira ifyo ali, ifyo abantu abengi, bapanga ichirubo, chimochine na lelo line.
And she had brought idolatry in the nation.
Kabili ale tele imi pepele ya turubi mchalo. Pakati kabantu, kabili abantu, bashima pepo, baka piunga babo, bawe ile kuli uku, ukutintwa, kufia lefua ya ichina wingi.
And it's the very picture of our country today.
Kabili, eti pasha chumochine, ita chalo chesu ilelo, twaliponena kutintwa, kukukonka, ifia wengi wa lefua ya, techa kutuishko kuti, bashima pepo, batonton kenyo kutira, chali fia wino, ichikulu fia buteko wawo, na usuminisha. Lelo ineshi saka mene, ifia buteko wule suminisha, chilingira okuba icho lesa asuminisha. Kabili na wantu, batonton kenyo kutira, chali nokuba wino, iyo bali no kwene kila, umusango wawo umbi, uwe sonde. Kabili umokuti anjipusha, ukutira mbweke shepo, na kabili, ifyo nandi, ukutira chali chipasho, chabu shikubwesu ilelo. Tekuti tutonton kanye, ukutira tujibaka pepo watulubi, lelo efyo tuli. Kabili no buteko, ule chisuminisha. Abantu ilelo, nivaka pepa wa milungu. Pantu, bapepa. Bapepa imilungu ya tulubi. Bambi mulivena. Bapepa waka panga wafikope. Fia kutamba. Ukuba imilungu. Bambi bapepa indalama. Ukuba imilungu. Eno bambi, bapepa wakangala bama angalo ya fikope. Ukuba imilungu. Lelo chonse cho. Mwatangisha kuntansha kwa lesa. Mulungu, nangu chwe cha musango shani. Nangu li satana, ichubambe chesu mukalamba, awa uwa chenjele shanganshi. Mpaka avika, ishta, shumo, ulukuta kuntanshi ya kwalesa. kuti mwakwata olukuto olukalamba kuti chava ichikulu ekikalamba nangula okuba ekirongaino kikalamba kabiri eicho kuti lwaba olukuta olukalamba lero mwilekana ngu chimo ukwisa kuntansha kwalesa mumutima wenu ichili chonse chibikwa kuntansha kwalesa ninshi mulungu.
And these people knew that they wasn't.
Kabiri abantu bali shiwe kutila tabali ababumupashi ngefe bali ingira okuba mukuteka kwa shamfu mushimbi kabiri batontonkenye pantwe bali abamuchalo chabuka pepa ukuta fyonse fyali nokuba bwino kabiri ulya emusango twishire mo kuli chidya chifulo na ifwe.
Some months ago
imye nshimwe yapitapo na lela nda kumunandi umusuma kabiri atire munena Branham ndechetekela ukutira ula pampamika ichipari United States nokuchiparamika sana. Atire iwe lyonse ula kalipa paluvembu nefyole saka kanda chino chalo natire alingire ukuchita pakutira ave uwa mulinganya.
He said, but Brother Branham, you forget.
Atire, nomba mnina Branham, ulela wakutila, chino chalo, chaimikile pa malembo, kabili nefikole fiesu, fiafumine kuno, nalesa alitupele inchende, ukwika lapo, elo tulichalo, ichabuka pepa.
I said, that is true. Oh, love it.
Natile, iso chachine, fionse fie, elo tapali na ngumo, uinge shiva ifyo ntashe chichalo. Nomba mwana munina wandi. Israel nayo, yali ya sarwana lesa. Elo ali watumine, nabaka sesema, naba umepakaramba. Nomba lesa, tete asumishe ulubembo. Asumishe Israel, ukusepa uluseke lonse batandire. Nga chakutira, alengele Israel, ukusombola, icho batandire. Akalenga na ifebene, ukuti tukasombole, icho tuletanda. Ena, tachindiko omuntu.
And we've got to the place to think that
Elo natufika panchende ya kutontonka nyati pantu tuleshintira pafi efikolo fiesu fiachitile atemwa pafi oba sore sore wakalamba aba lukuta lwesu ifyo ukuipera bulirambo kwabo kuliresa ichiri fyo bwino kabiri icha kutotela.
But we cannot draw salvation from what they did.
Nelo, teti tuika tirile, iposukiro, mufyo bachitire akale, iposukiro lia bachila umo umo, pakatika muntu nalesa, tepa lwesu, nechalo chesu, atema nolo kuta lwesu, nelo nifwe nalesa, eko tuluburila.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people
that we have. Nachisa mchalo chesu, mpaka pakatika bantu, babu mupashi, abo tuwa kwata, kabiye nikuwa ume, naba nakashi, aba abumu pashi, ilo mkasanga, mitima yabo, ute chimo, chari bolilamo.
Tuwa
alipa milungu inono ya pita, nale pituluka mulifi mwe fintu. Nukwisa sangu kutila, muba ume, abo nale tontonkanya, ukubaba chindama, live na sangire, ukuti, bale kumkomeza pa fintu, ifya pakashitaka nono, ukula pita mumbali, nokso kutila, lesa, alampela ifikulu, ifya kuti na fya kuti, lesa, alampela, uleita kisha we mwine. Fintu fya kumubili, ifikala marionse, dafi shentira, pabufuwa wakwa lesa. Lesa lale nge mfuro kuloka, pabalungami, nabachalungama. Lelo icho, isonile lireka bila lelo, te kuitakisha pashitetekelo, ukwesha kuitakisha, we mwine mchintu chimo, no kuchita, ichabumu pashi. Limo limo, ichetekelo chisa chita, ufisungusho, libeta chilefuma na umutima uabumu pashi. Ushete shikuru watile, ave ingiva kesa kuli inemuli bulabu shiku, no kutila, ushe, teine na chitilechi, na chidia mwishi na lienu. Eri mkaranda kulibene, fumeni kuline, wakachita wa mampulu, nga mampulu, fishi, nicho ichintu, icho uishiwe ulingire wachita, mukurunga mika, lelo kukana chichita, nshaku ishiwe, efi akatila, elo tuleika lila, muli ilia nshita.
What
ife tuleka bila numba tefi ntifia kumubili singi twali kwa tefi kale tatule kabile nkuteshikalamba tatule kabile filonga inafikalamba tule kabile ifingi pachi nimba atemwa pachi tunshi tunshi tatule kabile ifingi ukuchira pali ifintu.
But what we need today to be spiritual is a
lelo icho tureka bila lelo kuba ba umupashi umuntu inga ichefya umwine kulilesa ngata bakwete kobiri eyo kuti bapepa mpaka uli mupashi uli muli bene waikushwa no busimo bakwalesa nokupuduka kwashitika mukati ka mitima yabo icho hpiri bula misango yabo kabiri nemibere bekaliramo. Limbi, tetu kwa tensa pato, kumakasa yove, kutuwa fwala ifisamu, lelo chumumu chuma yove, chilembe chunde tsuma, chakwa lesa, kutina salapo, ukukwata, ichi ukuchila indala mashonse mwisonde. Kanshi tetu mulande amuti, ifintu fyakubuntunse, yonse fiba ichi shwilo, chama palo ya kwa lesa. David aso selecho, kulishukuru ati, nali mwenepo, aba bifi ukulunduruka. Kwa tichimuti chakululamba wachimana. Lelo lesa alimu ipuishe. Ushe, ulamone mpela ya kwe. Tachile sakamika, ifya kufwala fya musango, nshituinga fwala. Uwe ingi wafya kuli ya tukwete. Ifyo, tefwe fika mkaramuti nso chakwa lesa. Uyu mubiri twikaramo kulo naika nangura usungwa bwino shani lelo mwe waba mumuntu musango abumupashi usesha ukwengisha mchizo cha kwalesa wa mweo lelo tulabelesha nokutontonka nyati pantu fetu lichalo ete chali na kuli Ahabu na bena Israel bonse muli ilyanshita bali ile umundemwa ukuti fyonse fintu fyali bwino. Bashi mapepo babo, nabaka shimikira, bali eseshe kubeba, ati fionse filifia buino, fionse fintu filifia buino.
But the half one, he cried out against the wrong thing.
Lelo bali kwete umo, uale kalipapa chintu ichibi, pantu ena, ali shibi atilesa, uwa moshilo, kekuti atemunwe, nefichitu wafia nomba, ifia wuka pepa, ukwa urabu moshilo. Efi chitana lesa, uwa kumulu, ukuwa chumochine ilelo, kupitira, mukuruisha kwesu nefintu ifikanamba, ife tule shokusta, lesa taka temunwe, ukuwa ula umwe wa wuka pepa, uwa shirishwa, mupuila pokuliwene. Kuchituwa kula maskulu, ifipairo na maema, kuchituwa kwata ifirongalino, kutuwa chita ifintu ifikanamba, nangu chivefi, lesa taka sansa muke, mpaka umwe wa muntu, waba uwa sanguruka, pachipailo cha kwa lesa, uwa shirishwa, umimu wa kwa lesa. Elo tetu mufisange, ifyo ilelo. Mukasanga ukuti, ukulongana kwesu kwa mapepo, kwa wa ukwa kutompoka. Paka chitefya kanono, akakupepa, tuwa tolokela na mubusanshi. Tuwa sanga ukuti, ichi, chichitika ukufika na paniku ibiri, atemwa itatu, mubushi kubumo, ilintu wonse ifwe, tuli aba mulando. Ichalo chesu mwelefye chilevola na tukwata Billy Graham na Oral Roberts mpanga yonse. Lelo mpaka fyo kwaisa ichilaka umutima wa Amerika ukuchileta kulilesa wa mwewa na kabili ichaku kumanya icha mwewa kuchichetekelo ichishinga fwa kulilesa wa mwewa tulelu isha fina mabongo Yesu ngefyo banga chisose kesha. Kuti twaenda na tunene fifuba na ntene shafi akufwala na tuwesha kunuma na ukwenda mmisebo na ukufo Twitter ati aba masambiru ya pamuru ati mba shumuchindi kwa. Kuti limbi twaba baka kumba wachilonganino ichakulisha munchende elu kuti twaba aba ipelesha kufika po ichakuti takulina ngumo uinga sonte pa ububi pa miyewe Yesu. Lelo, paka fia uli omweo, waba mukati kesu, waba pamulilo, pamulandu wakwa lesa. Paka fia chimo mukati mudia, chafuaisha ena, gafirense wala ifuaisha umulonga wa mmenshi. Efe na utima wandinao, ufuaisha imwe, mwe lesa, mpaka tuafika, pacha kupitamo, icha musangoyu. Ene numba, ifya kubombela pamo, noku mfana na fimbipo, tika kosa, nga filaba lechita, nefya kuisa nisha kofyonse, ife twinga chita, tafya kabele, afimanika ichi. Chari ngirwe, kalibela, kuti chikesa, le lolesa, ale ita kulu kutalua kwe.
How that this little woman must have been
ifyo yumu kashana, umu anakashi, chari kwati, aliwa lingana na Elia. Pantu ili ingimi chitire yobe, ilangisha ifi waba. Ile nakabili, ahali uwasalua, ukusunga kasima wako alesa. Ibukisheni, ahali umu inafialo, tali umu yuda iyo. Ahali ukabili, nechalo chale pia. Ile ukwa ulu kutuishika, ukuti uyumu kashana, ukuba uwa uda musango, ukuba musango wawachetekila. Pantu, tule mwana ukutila, lesa angatai itilena, na chafu jitali uwalinga, ukusunga kasema wako alesa. Pantu ena, ngatatu mine, kase sema wakwe, kunganda iyi, ishali iyaya na. Tachari kusala kwa kwe, chari kusala kwa kwa lesa, tachari ni uyu, umukashana, ukuita, uyumwa ume, lelo chari ni lesa, ukumuita. Ahali vikile paka mulonga, bamwanko leba ale mulisha, lelo chari chikope cha kwa lesa, hudi chumoi chintu, chitike, na chine chine lesa, ahile kuwa chetekila, uamilele imoine, ngailia. Ali ni mukamfirwa umwana kashi. Ero nabonse twalishwa ifyo ali mukamfirwa umwana kashi. Uwapitilemo umulime wakwe alifwa. No mulimendo umunono ukukusha. Ero namuli kila chalo bashi ntirira wikashi pa filimwa. Tabakwete minimo ngefi twakwata ilelo. Ne filimwa ifya kwa filisha ubundapishi bashi ntirira fye pa filimwa. Eyo na pamula nduwa kuti ama mpulu ya bantu ne misango yabo yali bolele chaishirelenga ichilala cha mfula mchalo apanomba bale chula nensala nokufwa. Ere nomba twasanga kuti ukwabulu kutuishika uyu mwana kashali pepele ushiku panuma ya ushiku ubiye ushiku bonse ilo atende kyo kumwana ila mpakwilo ya bunga ile ya panshi panshi panshi.
And it must got to a place that there was.
Ero ifile afika apakuti tamwinga sangwa nenko makina ngwimo ya bunga mumpakwiro ifi akwete nomba tunono fie infwa ya leisa upalamina pampongolo pamwishu wanganda kwe panta kwa alishina na ngwimo ya kupusukila mo ichalo chonse bale chula kunsala.
And the horror was just
Elio, na mafuta, yari utu nono fye, mchi kumkubiti. Ututuina utu nono, utu mafuta. Elio no tuunga, utu nono. Efya lipakatika ena, nemfwa. Chile parakwati, aluwa chinka uma pepo ya kwe. Intu icho, chapu mamunganda enu. Kutichalunda popa nono uchinka. Ukuchelefyo tululu nolu chelo. Ilo tuwaishiba ukutila, infwa ilipamuishi wanganda. Elo ninche tekela, limbi, kutuwa tontonkanya, epalichi, pantu alipepele, ubushiku bonse, pabushiku, nabumbi, epo chapelele. Ale lolesha, pamilomo ya mwana wakwe, ya butulukila, wapamia akana limoitatu watemwa hine, elo nomwine, ale mwana mafupaya kwe, yale ikila, lintu munofu wa mubili, ulefumako, ero chifire, chali chintwe chavipa, sana, ilo ulia na chifiashi, ale mwana ifintu file shitika. Elio, live na mma wako ya kwe, kulilesa, ale pepa, uwa ila na uwa cha, nomba, tuli apo, utubunga, tusherefi, utu unono, no utumafuta utu unono sana, paka pamba. Na mwishwa, chintu icheni, shile sale kechi, chiviko mkatikachi la umo na umo, muli imwe. Nga chakuti, tamuakangu fwepo, ukushimiki la pona kabiri. Lekeni, iive embira, chintu icheni, icheni sana, sana, ichakutila, shumwenshita, lesala chita ifintu, muli yuenshila. Na mwishwa, gana tuyewe lele membu shesu, nukumanya fionse, ifi lesafwaya, tuachete kila palilesa, pafuile pabako, ifyo tufuile, tuwaisa kumanya, elo chava ukulingana na ufwayo wakwe. Elio, tuwajewe lele membu shesu, kabili twali pangire ne finti fyo twalu fyenye bwino twali sta fyonse fyo twaishwa ishira ya kuchitiramo ifya kufwa fyonse ifyo lesa apanga atemwa ukuipusha ifyo twali kwanisha ifyo ikwa nangu chave fyo ena aikrave tondolo ena taka twasuke.
I'm sure that I'm speaking to
ndiwa shininkisha ukuti ndela nda kubantukano kachelo aba isapali ya nchende ine nalibapo pada panchende imikwingi palo wandi na alipitulu kamo kunuma no kufaili kishomweo wandi no kubebeta monse no kusango kutila na listripo ifilubo na alea no kurombo welo no kutila shikurulesa na alalunga mika no kuya chitabuino.
Then come back again and say, now Lord,
Elio, nokuwela na kabidi, nokuchila, nomba shukuru, imumwaba lesa, mukanja suka, chine chine, na alikwanisha chonse, icho imumwa lefwa ya kutinchite, eno na chonse, icha lefwa ikwa, na alikwanisha, nangu chavefyo, ena takasele, akabafye tundolo, epo ufile, waba nomba, uashininkisha ukuti ena nilesa.
Don't be discouraged. The only thing
we nenu shwa ichili pofye nichilia ichili umuti maobe ichakuba uwa shininkisha palilesa umutu wa sambili shoryandi veni awa shininkisha ichakuba lilapo ilo tamula tumushite ichili chonse veni awa shininkisha umuti mawenu ukuti nilesa elongu wakumaniza fionse ifyo ena asusa nishino mba wa shininkisha ukuti ena nilesa. Elio ichetekelo chia mukubomba abupene isetekelo chiminina icha ipekanya pantu chileshiba ati niena. Kabili walikwanisha na fionse ififuwa ikwa wachetekelo kuti ena. Kabili isetekelo chile katilila yangwe vive ili apalwa ishinali yakwe. Ichetekelo tata kende no kubomba pantu chali shininkisha ukutilesa aba kabili ena ikalambula omufaya fwaya na buchishinka lekeni chichie panshi no kana fuma kuli imwe mwebe na Branham Tabernacle gamu alikwanisha ifelesa fwaya na mutima yenu mwachetekela ukuti ena lesa alesha fye ichetekelo chenu pantu ena alitemwa kuchitecho. Namu yevelele membu shenu, elu namu kwanisha na fionse, ififuwa ikwa, ifiole safaya, na kabili achilife tondolo, ibukisheni, ichetekelo chitila, eo. Elio ichetekelo, chikatilila kulicho, ukwabula ukwishiba, ifio chili, lelo, ichetekelo, chile ishiba ukuti, eena, kabili chiba, ichashininkisha, ukuti, eena. Eno ibukisheni nga chakuti ena ichebo chako chifira ukuba ichachine kabili nga chakuti ena alikabila iwe ukukumanisha ifire faikwa kabili walichitirecho ena alinomulimo wakusunge chebo chakwe wiweke na mono kutila kwena ine isha undepwe ine iye we mubusu wana kanaka ichetekelo wichetekelecho nga chakuti fionsi na uyebelela na fionsi na vifuma elu walikumanisha ifyo lesa lefaya istetekelo chikatili ya pera pene ya pali na nguchimo ichinga chisesha ena efyo aba uli uwa shininkisha avu abalole na pali shukuru bapuputulo amaka yavo bafuikwa na mapindo nga kakumpe babutuka nokana funshika benda nokana naka nokana funshika loleleni ilintu mwakwanisha ifyo inale fire icho echileta istetekelo pakumonekela nga chakutila walikumanisha ifyo lesa fire na afipangwa atemwa na afikwanina ero na iwe na uchuloleke shapo ero na ustana chonse cholesa alefaya iwe kuchita elo mechetakele chobe chashinti labo pene kutila ena eo veni awashini nchapali lesa mwalishiba alitemwa ukutuesha alitemwa ukumona kwa nkula kwa chetekele chenu ushe mwalishibecho lesa alafa ukumona ife wala nkulako ngawatila mweshikulu ili na michetekela imwe ni mwemu pososhi wandi Neche tekelo kutila, nimwe konda pa wandi. Neche tekelo kuti, imwe, nimwe mpera umupashu wa mshiro. Ne fintu, ifyo ndeka bila, nimwe mweleza uperecho. Ele nomba, ya wayevelele membu shobe shonse, nukula alesa. Ifyo ukashitanga chakuti, ele na akulenga ukupola. Ele kabiri, pamulanduwa kutila, techitike, ele wabutu kakwati nikuwe, kunchende imo. Lesa, tetu abonfye icho. Tapali inshirana nguimo, iyo ena anga kubonfye shamo. Takuli inshirana nguimo, iyo ena enga kuasukiramo. Pantu, ena asuka fye kupitila mchitekelo. Ele nomba, mkupumikisha fye wayakumbi. Elo tete asuke. Wa uashini nkisha, nchetekelo ichachine, imi ninapele pene, ukuwa uashini nkisha, ukute lesa, eko aba, veni abashini nkisha, ukute ena, eo. Enyo nga lesa, ahipusha ichintu, ukute chichitwe, ukuyebelele memu shenu, na fimbipo, ele na ustecho, nchetekelo chitira, ni ena, chiri ichashini nkisha, ukutira chika chitua.
Your request has to be granted.
Icha kukabila chove, chifire chapelwa. Yee, nde suvira tamule pusechi. Nga muli aba shininkisha palilesa. Lesa aliba uwa shininkisha ichewo chakwe. Alesha afie ukwesha iwe. Achitilecho, imikuingi. Natupikiruke, pacha kumwena kuchumu atemu afibiri. Natupale tutontonkanye. Baba anabachi hebele, tabali ingire, kufukamina utulubi. Lesa, alikwete, uchetekelo mulibene. Neno ba umfile ukuti, bali ingire ukia tuwara, kwilungu, ililepia, batile. Lesa wesu, alinamaka, ya kutulubula, kumakuli ililungu liamulilo. Lelo nangu chakutila, ena tashitilecho, tatu akontame, kupepo utulubi utu, tuenu. Mwamona, bali abashininkisha, bali lesa. Bali shibi ati, ahli ni Yehova. Bali shibi okuti, ala suka mapepo. Nangula ena, ahli aswike, wafia buwavo. Atemwa iyo, kuti fiashitikilwa kubusuma. Eicho, basu serife ishiwe, ukuyevele lemme mbushavo, no kuya kukuipa iwa. Ilo bale ya kuilungu ya mulilo, ukubaba ishibu kutila, bali abashininkisha. Ukuti na chakutila lesa, asumisho kutila bapie. Ena akababusha na kabiri mukushuka ukwape. Bali abashininkisha palilesa. Pantu bali ishibu kutila, lesa kuti abomba, ifintu kubusuma bwabo. Ero nalidia, tuaba abashininkisha palilesa, tualishiba ukuti, lesa abombela ifintu fionse kubusuma bwesu. Eicho, baso selepo ishiwilimo, bali abashininkisha, ero vaendele kuyamuli ya mwini mwirungu ya mulilo. Na lesa, asuminisha ukutila, bende mulia, ukubesha, ukubalole ena alefwa ya ukumona ukwa nkula kwa avo. Ile mfumu ya tile, ushe, mwachikontama, ili nitu intandala ya chilila, na ubatile, yo, tatu wachikontama, apo epali sete kato chove, ukuikatilila ndi. Chisuma, kanshi nomba, nga chakuta mwachikontama, mwalishwa ichipope chandi, ehe, tualishwa ichipope chenu. Ichipope chandi chakuti, ilungu, dilingile ukafiwa, mikuchile rubali, ukukabisha, ifyo lishatala alikabapo. Elo ndemi posa mwile mwine mukati, ushenomba, mlefwaya, ukukontama, awe, tatuwa kontame, mwene ni chete kero chavo. Lesa atila, chisuma, naramona ifyo balashi tapalichi, naramona ifyo kwankula kwa chete kero chavo, kwa alaba. Eicho atile, kakena maboko yavo, kakena makasa yavo. Nukutampa ukuwa tuwala mwilungu ya mulilo. Elo baendele kuya kulia kwilungu ya mulilo. No mulilo pamenso ya vo. Lesa chini na imanina. Alilole shafie. Lelo bali abashini nchokuta ena alinilesa. Bali lapile kufirubo fiavo. Vena bali lunga mike fintu fionse. Ifyo vaishive. Bali abashini nkisha ukuti ena alinilesa. Eicho, baendele mpaka bafika mwilungu ya mulilo. Barapene, paka shita, akakulekelesha. Uyo, ena aleisa kufuma mumulu. Pechaleta, ya mumwela. Noku pusha po mwela paka tikabo. Panshita imoine, ena aleva koselesha. Noku landa kulibene. Lesa, alasuminisha chita kato chove. Kufika panshita iyo, chinga ankulako. Kwa aliko yobo, wamuchipingo chakale. Ilo satana katunganya wesu, amutunganye, ukubo mubembu, wa mubu mfisolo. Lelo hiyobo, alishivyo kutila, tabe mbu ikena kalia. Alishivyo kuti, aliebele, fionse, ifyalu fienye. Nukubika, ichakufutu muina ifungo mulia. Efelesa fire, epira, efelesa alefire, nichiria, ifutu mwino, chefungo, nokuyebera kwa membu, na yobo, alistrefion sefio. Na satana atile, na alavula ingamila yakwe, pantu mukankala, uyumwa ume. Na alavula impanga shakwe, na mukulekelesha, asendele na abana bakwe, apaparamine sana kumutima wakwe. Nangu chalifi, yobo, ali mininendi, pantu alishwe kutia lesa, kwena, ali uwa shininkisha, ukuta ali nilesa, pantu ali landire nankwe, elyo, ali kwanisho, nefyo ena alefwaya. Ali pitulikemo, no kufaidikisha, na alipanga chonse, ichakununke fungo, na tile, mumutima wandilimbi, ilo abana bandaba ume, bale pera, icha mutebetio, era na abana bandaba nakashi, bali sangirweko, limbi, bali wembuike mbumfisolo, mumitima yabo, kanshi, na ala pera, ichakununke fungo, ukumakuli vena, no kwevele na imembu shavo. Mwelesa, ilintu muntu asunga, icho lesa atile chita. Nashi ni nchokutila, ena nilesa, ena alingile uko asuka, isete kilo, chila muita, ena panchende, chila nshita. Iyo wachita, icho uishibyo kuti, chintu ichalu ngama, gana ukwanisha, ena ifya kukabila fyakwe, gana uyevelela, imembo, no kulunga mikefintu, kabili, na uwe kishapo, na wino, no kuchipela kulilesa, shilesa kamana, nangu ena, ekarito ndoroshani, achili nilesa, alelo lela ukubika, chili aichete keropadia. Na ubomba imirimo yobe, nomba ena, alefa kuti amwana ichete kero chobe, ukupitila mirimo yobe, alefa ukumwana ife wala chita. Nga chakutila, wali subwa, kabili, wali pepelelwa, lesa alepembera, amwane, icho wala chete kiramo, kabili palicho, te kubutuka pasondo, mulungu leisa, no kubutuka ushiku, wakonkapo, ero kabili, na kondapa, wakonkapo, aisa mumusumba, alelolela ukumwana, ukwankula kobe, pachete kero chobe. Te kubwekela kunuma, ushikubwa konkapo, kabili no kutila, na mfawubi sana, shire tontonka na kutila, ine ni mpola, tauli uwayana, ukwa mulongo wakupepelelua, ichakubalila pofye, tauli ingire, taula hatiube, uwa ipekanya, tawache tekela, ukutila ena nilesa. Ishile, kutili mbu watila, mwina Brenamu, ishile suminisha na iwe, mishitile yove ine, ei leshi nincha, ife waba, upitila mfisa wafyawo, emo mukave shibila. Ngata kutilo muntu watila, ine ndi mwina Kristu, elo achiri aranu wa ubalwa, no kupepa fwaka, no kutenjuka, no kulande mipulwe ya kowela, no kutila, ichiputula chumwe cha mchipingo, chali lungama, elo chimbi, za chali lungama, kuti achimikila imbira, elo no kukana chumwe, ichiputula cha mchipingo, achiri mwembo, talati ave, walungama na mchilifyo. No umba, ili ntuwa hebe ya kulilesa, ni umawine lesa, no mwe obe, wavika kumawoko yakwe, no kubashikuru, ndi ibumba fye, imwe ni mweka bumba, ero nomba, lomba icho ulefwaya, isete kelo, tachaka sele, chike mani na parapene. Na angula ifi ntifipone, ukufuma kukulio, na kukuso, lelo, isete kelo, tachisela, bantu uliwa shininkisha, ukut ena nilesa, ero nakabili, nga nilesa, ena alingire, ukusungo bulayo wakwe. Tekuti apange ubulayo no kubutoba nga chakuti nilesa ena lingile ukusunga ubulayo wakwe ye inena alitemwa chidia ena alingile kuikala nacho yobo apele ila mboli akwe alistire chonse alishibe ukuti aliwalungama elo kwa ishile naba membara bamulu kuta inkuta ishimo ishafironga inovatile yobo ulingile kuyemele ukuta ulimuwe mbu. Pantulesa, teti areke iwe, ukandwa muli umusango, kana fionga uli umuwe mbo. Ele yobu atile, naliyevele la imembu shandi, nalivika necha kununga ifungo kulilesa, elo nshiri muwe mbo, alishibe apo aiminine. Elo fionse fintu, kia kunkenye po filafine, nakabili, ukukosi lako, na maka yonse, ukwesha, ukutintila yobo panshi, kabili no kuleta yobo, panchende, ya kutila ena, angakana lesa, kabili no kukana iche lambo. Kala kenya kashita wapanga, ulutampulo, palichonse, icho wayevela, chilangisha, ubuna kebobe, ukutwishka lesa obe. yugwala mbalesa pachiti chonse ero waya ulenda ule chitwishika nishi niweka twishika tauli uwachetekela yowo ali shibe apo aiminine ero aiminine washipa pali uliamufula emulandu ine perot atile mukashitakakwe akakufwa pali kristu ichiribwe ichalimbwa ine njimani napo umushiri onse washala musensenga utibukira pali chilachiribwe ichalimbwa apo yobo ayeverele membu nomutemwe komukashi wakwe alimusha ilintumwembu wakwe wawelele panshi nefipute mpanga yonse pamubiri ero alefwenya wirafye nokutipa ushiku afyelwe atile shi akasuba kebalika nokubalika lekeno mwenshinawo wikale wafita ushiku umukashi wakwe atile yobo uli uwabulanda sana chinshi tetu utipile felesa nokufa na watile ulelanda ngomwana kashi umuwelewele ali washili nchokutalesa eko ali ero kabili ali kumanishe nefyale fwaikwa iye na umfa ukuba wabuka pepa ali shibi okuti ali kumanishe fyale fwalesa apopene epe aline shintililo lesa alesha ichetekelo chakwe akesha ichetekelo chobe akesha ichetekelo chandi nomba ilo twakwanisha ena ifyale fwaya lapireni bonse aba mulimwe nokubachishwa mwishinalya kwa yesu kristu mukilekelela kwa membu shenu ero mukapokera ichabupe champashwa mushilo ubo ebulayo obwakwe kushe pali ulwele pakati kenu lekeni eta wakalamba balukuta lekeni basube mafuta nokupepererwa ipepo lya chetekelo likapususha mulwele nalesa akabemya apopene epapwira fyonse yeveleleni ifilipo fyenu umwana umunankwe kabili pepelaneni namukwanisha ifyolesa fwaya ififi shibilo tukakonka abo abachetekela mwishina lyandi wakatamifishamo ifibanda wakalandila mundimi ishipya ngabayikatensoka atemwa banwe chabwanga tataka bachiteka ntu nangu kamo ngababika indu pshawo pabalwele bakapola apo pene epo chipelela veni abashini nchapalilesa veni abashininkisha ukutira mutima wenu ukutira namushininkisha ukuti icho chebo chakwalesa yobo efyo ali mukashi wakwatire nishi tetu mutipile fye ena nokufwa nishi mona ulebipira kofye nchita shonse ifyo satana atemwa ukuposa ifya ifyo paliwe nishi tapali ifyo aminepo ukufuma panchita wasubirwe ulifye chimo chine ukutulafye na parapene bashimapepo bakupepelele abo bene bashimapepo tabali abalungama ichakubalira pofye tachiri sakamika nishimapepo wa musangonshi chichetekelo chobe mulilesa uwamweo echirundapo tefye shimapepo aba lelo ifyolesa aba shimapepo tapangapo obulayo lesa ewa apangire obulayo tachishintilile pali kashimikira chiri kulilesa nechetekelo chobe ukuchetekela ukutira uyo nilesa echo beni abashinincha palilesa beni abashinincha ukuti nilesa ero kabili chebo chakwalesa kabili nalesa aba muchebo chakwe ere yobo atile iwe uleso sanga omwana kashumuwelewele atile ena shikuru alimpele kabili na shikuru apoka dibe liapalwa ishinelea kwa shikuru ena aliwashinincha ukutalesa eko aba neli ntwaso sile chidia mukano kakwe ifubulukuto fya tende kyo kubulukuta nenkuba ya tende kyo kwaka lesa ishile panchende yonse chila muita ina panchende aishile ikala tondolo panchita ntali ifyo inale chita lole sheni pali libumbali abantu abena Amerika abale ya kumbo na bumbimunda abaya kucharichi ishifuriwe lelo urubembu urafurisha onso muntu walunga manalesa tekufurirwe chalo tekufurirwa abantu lelo mfurirwe chwa ichalenge fintu ukupofisha abantu aba bakakumbe mpofu kabili bakashimikira lekeni bekalire kutwa palo tumasambirisho twa baibelo tunono mufwire mwaba abafyola chipya chipya ero lesa abasunge chebo chakwe ukumona ifyale ongola bena chawama ukwishwa kutira lesa ekwaba ukukwate mbeli yabuka pepa lelokana maka yabuko. Uyu umubusu umwana kashimu kashana ali shimokuta ena ali nilesa Intu da mulongo wa mafuta watendeko kwikila panshi 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 Ifintu fya tendeke ukulunda poku bipirako Insta shonse lesa lelo ale suminisha utifime mulili anshila Ena ali temoku stefe fine Ali tumokubika isete kato chobe pakweshua Ukumonefi wala chita palicho Asuminisha kutila iwe wasuwa Kabinoku pepelelua Elo fiavi pirako Atila isakuno Satana mubike pakweshua Ninji shiva ali chetekira ine Pale nile somu ya Yeine Mubike pacha kweshua Nombaline Ninji shiva ali wole chavo chandi paru haicho Ushe ena kuti aso secho pali iwe Aso secho pali yobo Atile chitechi lichonsa pali ena Icho ulefwaya Lelo uisendo mwe wakwe Pantu nalishwa kuti alintemwa Alipange chakulunke fungo Ena alipange fya lefwa ikwa Alista icho na mwe velo kuchita Elo kabili alichitekela Nomba mupishe mmarasha Nga ulefwaya Asendele fionse ukufuma kuliena Lesa alishire wakishapo Ibikwibili ilintu ena Aishire mupera chachine Akashitecho Alabike chetekele chesu mkweshua Ukumananga chakuti chine chine Tualichetekela ukuti ena nilesa Ule mwana kashi umukashana ukwa wulogu tuishika Atire nari pepele Ninchwa kutindi mwina fialo ushana Ukisheni yesu asosele paloa ena mchipingo Ena atire bosheta kwa liba mka mfilu wabana kasha wengi mwista ya kwa elia Lelo atu minafie kuli umo elio ali mwina fialo Iye, yeah, ena atire, ndepepa, limbi, lintu, amwene kareaka mokoro kamu kataka nono, imfwani shikare kare, na ingira pa mpongolo, noku ingira pa mwishi, ukusu na kofie, na kabiri, akaputula kabiri, ena no umwana wakwe, umwa ume, ekufwa no kufwa. Ndemona ushikubonse alepepa umwera wakaba ulepupa nechalo nachivipa kabiri na bantu balelila nokupunda mumisebo. Aishile shunguluka kupita panganda Aishile lolesho mwana wako mlumendo Aisa lolesha pa fiaku fara fiakwe Fiaku senda mana fio Fionse fialiparia Na makasa yakwe yaliparia Aisa lolesha pa maboko yakwe Na ya kuata imikone Aenda ukia kunu mana kuntanshi Lelo atile Ninji shokuti Ena nilesa Na alilapila fionse Na alista fionse fe ena alefwaya Kuti nenchite Nelo mbafie Mieo yesu Kululumbiro wakwa lesa Ali umwene Wonsa baba shala Balile mugushana kunchende kumbi Ukulaiseke shavene Noku kwa tefisela ifipia Ifiabu mkolanya Atimu ifia parako Ukulaiposa ikanesonde Lelo uyumwana kashi Ali kanalesa waisa chobushiku wako nkerepo ena atile akakamwana kanono kalilile bushiku bonse ukufaye fyakulya inga kanshi fish nara chita na kumukate akachepefi na mwishwa ule mukate wali ni Kristu onse uwasome chipingo alishwaporwa ichi uli Kristu ewa ali mukate wapelwe ilambo Noyo mukate wa pelu elambo Wali ingino kupera ne chimpelo Ichaibela Nazo chine Mpaka chapter konse Aka kuturu wa ketaba Mushin kumawine Bantu Yesu Kristu Aba chimo chine Mailo Ilelo Kabili no muyayaya Kabili No wachitekela onse Achitekele cho No kushintila palicho Hallelujah Kuti mwakwata Mipepele enu Iakale Iataralira Yomlefo kwata Kuline Na achitekelo kutira Kristu chimo Mwachine, mailo, ilelo, kabilinomu ya ndashinikisha, apo, na iminina, muli chino chalo, chava shachetekela, ndiwa chetekela, ukuta ena chilife chumochine, mailo, ilelo, kabilinomu ya Filia ifia kuputuilako, fila putaula, mupuilapo, ukulinganya, pantu ena bafie chumochine, atilife umowinelesa, kafila ena alikale, efio alina nombaline, kanoka chelo, ena lionse, akaba chumochine, efio mukate, wale piribula. Elo na mafuta ya piribula umupashi, ngefe tuwa ishiba, ukulingana Ezekiel 4, na ukulundapo, emulanduine tusubila mafuta, wena emupashi. Use chinshi ngefyo umutakatifu yohani fo tata faya wa musanguyu e na kumupepa mumupashina muchine Yesu ali ichine ali chakula chelambo na ya mafuta yaliye mupashi kabili no mupashi ukusankanya ne chine chifuile ukuleta po chimo nga fyavi kwa pamo kila leta po umukate. Yeah, ngeche teke chove chiri kwi lintu ichewe chakwalesa chashimikira mkwili chefya kwa chiko nangula mmaka ya chiko kutila Yesu Kristu aba chumo chine mayo ilelo kabino muyaya kabine chevo chila kuchakulia na mkwata mafuta ya haya kusankanya na cho kutilimbi chava fieka pakwilo akanono atemwa utuwa chepesha nomba msango ulionse chingabelamo chituntulu. Nomba chiri ichaipekanisha pali chinshi. Chiri ichaipekanisha palupanda. Ichaipekanisha pakuipele shabuli lambo. Efyo ufilo kuchita. Ngacha kuti chevo chalibirwa elo kabirwa alikwata no mupashi elo chasanka njwa chapamo chiba kuipele shabuli lambo. Mukana wonse ukali ukukana malwele yonse ukukana chonse ichapusana ne chevo chakwalesa kabiri nokwikalira palicho. Mwatila bashinganga baso selefi filia ate mwafimbi tekwesha kubikapo kupusano nangu panono imina palicho pantules efi asosele ichakule chaisa namu kwata na mafuta sankanye nacho chapamo. Nomba na umfa ishiwi panu mapapita kashitaka nono fiaka suba ishiwi lilesosa nokutila kabiye mulibansa nokubulo tumuti tubiri ushemwa chimona ile mbore stila utumuti tubiri ulupanda uyu mwana kashi aisa wulobunga na mafuta nomba balamwita kubombera po nomba ukubombera palichi nangu kwati nangu ubunga atema mafuta ya musangoshi mleka bila mufwina mwashitapo chimo ukuipera bulilambo utumu titubiri mwishita ishakale yaba sangire nshire suma isha kwa shamo umulilo nama wula akamuti mwapusanya na akamuti kabie ukwambusha pakati mwakwesa wala impera isha tumu titubiri ba mwenye efyo basha umulilo na ina nali ashapo kabiri imiti ingi ushikubonse kuburafye mulando nokubika ifirubali elio umbifidia elio mulesunkirisha kumulilo lilia file yaka kari akamuti kari lupanda utundi tubiri FH pingo chatila ishiwi liatile kabie mulubansa noktola utumuti tubiri pakashita kamokene palupili pali kweshiwi ili aishile bulukuta ukwikira kulika sasema kabili nokutira kabie kumusumba na kukonkomesha yangu imwe bonse babili bali na kile chimo ichintu ichilingiro kuchitwa bonse babili bali na kila ngacha kuchika shimikira ashimikire cheho eno no muntu ule chipokerera achitetekera ero ashitapo chimo paro achena chimwe chintu chilingiro kuchitwa ngachaku tudu mubembu kulingire ukupusuka ngachaku tudu mulwele kulingire ukundapwa pantulesa alila ilichi ngatuli abashini nchana lesa ngafidi achashi ninkishua avanilesa ena lingiro kusunge chewo chakwe ukushini nkisha ene nombe funde liali ukuti kabie momo sumba pantu ninja mukamfiro mwana kashi ichi mwana chaishire kulika za sema apo ale isalenda taishive no kwa lea tachipanga ubusano ena ale na kilafie uyu mwana kashi teshive uko tumuti twala vikwa lelo muliko utumuti tubiri mulubansa kumo aima atendeko kuya aya lenda mulubansa alole shokunoku ye nishina kukaba ukupundo kufuma musumba abalwani baingira mulya balelwila ukunwa umwangashi wabo na fimbipo uyu mwana kashi alole shamusebo tale mwana mwana nguchimo asanga makamu chikamo ichiputula chimo ichalupanda ukuipele shabuli lambo abula akaputulwa na kambi akachimuti telo lidia aimi akamuti kabubili yangu ifyo limbichari ichabulanda ifana idambarala pamwishi ena no mwana wakumwa ume pali ingiro kudiafi akaputula kamu kate ero no kufwa epo chale pele lapo pene ero shimo ishta mulia mwine mukati kabulanda emotumfu ileshiwe. ilintu ahimisha kamuti kabubili ilu atende kukuya kwa ishire shwi ili ishire pamuru wa mpongo no kutila ntapirako utumenshu utu nono murukombo yumu anakasha pili wike no kulalesha no tumutitu ina tubili mmaboko yakwe kabili no bunga na mafuta ilifia pekanishwa atile nimpekanya kale ukusankanya chapamo efe chini ingile chevo kabili no mpashi fili ingile ukusankana chapamo vika palupanda uluwa kuipere shabuli lambo ukana chonsi chapusanako kucho walomba icho chachine na chisankanya nomba na lawula ututumuti elo ya ishu ilatile ndete lakwa menshi ya kunwa mulu kombo yumu anakashi aisalolesha elo amono umwa ume na iminina na shinte na kumpongolo amasaya aya nakanaka ne miafu ne parapa mtwe alelolesha ukuchila pampongolo na kamukupo kampanga akakota eko afimbene ale mweneka kwa atumuntu wa musango wa mwaume ule mweneka wafuka uyumu anakashatile naraka na menshi nankwe amensha ya mweo uli waipekanya ukupelo muntumbi ukweva uli onse ukuya kuli konse nole sheni fepanono mkwai uyumu anakashatendeke ukubwekela mkuruma notungu tumumino yakwe kabili meshi uja ishile bulukuta na kabili temeshi epela wala akana naine lelo ndetila kunaka mkura kamukati mumino yove umukati wa mweo amenshi ya mweo ushe chari cha mweo uyumu anakashi alino kumfa panuma ya kupuisha ukulia ndetila kwa menshi ove nwe kabili leti ya numukati ove finishi tule sambili lapa. Lisambi nonishi tule sangapo. Bali lapo kufuwa ya ufumbwa kwa lesa. Kabili nobulunga mivuwa kwe. Bonse, ifintu, kikabikuwa kwa kuliwe. Dete lako, utumenshutu unono. Naka mokoro kamukate. Elo nomba pili wike mubulanda wakwe. Demu mfaletila. Mukwai, kia parangefi. Uliwa pusana kuba ume. Abo na monapo, naba ume ngufo wa lelanda. Ule mwene kakwati, uliwa shinikisha ifyo lelanda po. Lelo mkwete fie, utuwa kudi otu unono. Utuwa paminu efie, notumafuto otu unono. Ni mpeka nyakare, elo nalaipika, notumututubili. Ndinato, elo nalaria, inekabili, nomwana wandumome. Kabili nokufwa, efyo mkwete fie. Finishi tule umfwa, nomba ifia konkapo. Nomba mpelako, aga papa tu, kamukati ya kanono. Icha kubalirapo, lesa ewa ntanshi. Nangulo muntuli onsa lande shani, ifiri fionse. Nangu pava ichi shubiro, chamsangonshi. Nangu chumone kechavu landa shani. Nangu chume chiri shani. Pula lesa intanshi, ichewe chakwe intanshi. Shinganga kuchipatala, atire, tetimpole, nomba ichewe chakwe intanshi. Ndimuvembu, wabipisha, ndichilende, ndate njuka, ndichakolwa, ichewe chakwe lesa intanshi. Na mwe membu shenu, chwe shaka shika che, shikabe shabuta, genfule habuta, ishaka shika, gensalu, ishaka shika, shikabuta, nga masako ya mpanga, wantanshi nilesa. Kabiye, hundete wakamukata kanono, chakubalirapo, chonse fyo kwete, leta kuline, ushe, uliwa kabila, ukupera maboko yakwe. Umwe wandi, fionse fionaba, ndinemia kama kumia sano nomba. Ushe, uliwa kabila, William Marion, ukufitambika, kuliena. Ushe, uliwa kabila, imo mweba naba nono, ukutambika, imeo yenu kuliine. Ushe, uliwa kabila, ushe, kutimwa chitechi, mweba luele, kutimwa nchetekela ine, mpenine, ichufulo chantanshi. Mpela kamokolwa kamukate mmino yobe nokuntapira kwa menshi uyu mwana kashi ali shile mulolekesha kwa ishile chimo ichaishemwe bati uyu muntu na ishwe chwale landa po lesa ali ishwe ene mpanga shako mwine mpanga shandi shali ishwe shwilandi shali ishwe chibelirembo atemwa telio nga chakuti chintu ichalungama atemwa iyo uyumu anakashi, aishire piribuka na mukunakira. Efye ulingi lo kuchita. Nerintu aishire piribuka, mukunakira. Vika sema ati le chita. Elio, ichiburu kuto, chaishire buru kuta. Ukufuma mumuru. Icho muntu onse, alolekesha ukumfwa. Bantu, mufuma ichiburu kuto. Mwishu ili kwa kase sema. Ilio onso mubembu. Kabili no mwele, akabilo kumfwa. Ifi, efya sosa shikulu. ifyo tufuluka kuli umfaire shwi ifyo abantu bekala mu musebo umunde pitano kutira isaini pamwishuyu umwana wa ndu mwana kashi ali umusango wa afidia akanyakandi imwe ukubafie wa panshi landeni fyo ichebo kutu wachiranda shani yuda chila isa mkana kobe kuti ulela ndawe mwine nomba bafuluka ukumfwa icho ifi efya sosa shikuru apa nomba chaisa ukuchuluka rupango pantu ale na kila no ulanda watobeka ifi efya sosa shikuru mpakwilo taka pwilirike atima mulongo wa mafuto kuma mpaka na panista yo shikuru lesa akatumemfula pachalo ye we chikosele shiwe apangira kamkate ilu apele kulika zasema aishira wekila mwono kuya panga kamkate kamwana wakwe no mwine elio balile no kunwa ifingi pano pachalo nga chafu mine kwisa nga chaisa ngeshani palia mufia sansi njebeni uko uvunga ulia wafu mine gayali ya mafuta yafu mine kwi gaya ingeshani muli ulia mulongwe ale pongola ukupirisha chaka chelo ale kombelesha nobunga mumpakwilo chaka chelo hilo tamwale sana nangu kamo nomba ilintu ale wekilamo mukutapula mwana fimbi ale tisanga nga fiale fumakwisa hule nilesa ena pachewa chakwe beni abashini nchapa ilesa ena nikalenga kutilimbi umibove wali wekila panshi limbi kuti walilufie senge. Musende ena pachewo chakwe. Weni abashinincha. Kuti ena nilesa. Ishte shavulanda. Ishile mwoneka nomba. Deti shimoneke ishavulanda. Kata kutila kuti wavula ichewo chakwe. Nokuba washinincha. Kutila ena nilesa. Mu German. Pashta imo. Na mwene chikope. Ero chapa mpame kwena inerionse. Kalenga waku German ali lengechi. Ichikope ichi. Ichi itwa. Ichalo chekumbi. Elio kabili. Na mwachi mwana katana mkira. Chintu ichavipisha. Ichavulanda. Ukuchumwana ifyo. Mushabara mwana po. Makumbifye. Aya sankani shopa mo. Nga chakuti mwle chimwena. Akatala mkira. Nomba intu mwapara mina kulichena chila pidubuka mapindu ya kwa malaika yale pupuka pamo ukwimba haleluya kulishukuru kanshi efyo ubula ndabuba chumwa nshita nga chakuti walole shapo akatala mukira chumwane kaicha ubula nda kabili chafita nomba sendale sabachilabu chakwe nokuba uashinincha utena nilesa ilo kabili nokubala mina mpepi nacho ukasanga ukuta mapindu ya aba malaika yale pupukira pamo uyumu anakashi ali kwa tinifira Abraham wali uwa itilwe kukupela fionse fya kwete kutambika pachipailo limbi kutu itilwe mulifyo musango umoine lunolo chelo sha inshira shobe isha kukana chetekela kobe sha fionse fya wako ata ero nomba bula mafta kabiline chebo kabino kusankanya kabino kubikechi pachipailo chabulila mbo kusangechi chikale ngalesa ukwikila panchipailo chende ngefine ndiwashi ningisha njimine kuchintamba tonto nkanyapo ilo tulepepa mushe na ukwatecha kukabila mushe na ukwatecha kukabila ito tetu ukwani isho kukwate na makayove mushe rupio kwete na ruchepeshe chakuti taule kwanisha ukusonkele nganda mushe aba anabale fwain sapatwe shipia ilu taukwete nenda lama isha kushitamo mushe impakwilo na ipa munganda yove ilu na mulongo wa mafuta mpepi no kupwa limbi taule kwanisha ukushita ifyakulia fyafite kwa fyove ilu kabili kuli ifilubene ibukisha enali peri obulayo ushe na uluwala na bashinganga bakuchipatala batile uleka bila kubomberwa taukwete nolu pia wakusitecho na ukwata icha kukabila ushe ulimubembu ushe icha kukabila chobe na chikulisha paku ishuwa kuti ngalesa kuti aita lelo kutu waba uwaluba ushe walibwe kila inuma ukufuma kuchinzo chakwa lesa. Lelo na uishwa nukuti wabakulu kutalumwefi. Lelo na uishwa kuti tauli walungama. Kampingu wabewe mwine. Ale kweba ukulinga na nechebo. Ukuti taulati ulungame. Elio kabidi na ukwate chagu kabila. Wileka ya mashwi ya pone nepa mshidu wa myunga. Atemwa pa mabwe. Umitima ya libwe. Lekena mashwaya ya pone nepa mshidu usuma. Kabidi wa mufundo. Ngachakutina ulwala. Elio iwe bashinganga. Bakutupata labatila. Titi upole. Elio walale sokutila. Kamubombela. Ena ishi kushonse sha mweobe. Elio uliwashi ni kutokuta ena nilesa. Isa ukumanye ena. Ifya kukabila fyakwe. Nga chakuti na ukwata cha kukabila. Ushe kutu wabalilapo. Ukui miyoko kukowe kulilesa. Ukutila na ukwata cha kukabila. Lesa mupale. Na tupepe. Mweshi kulu. Ngefyondi. Uashininkisha. Mono mchi ntamba kano kachelo. Ninji shifokuti. Takuingaba. Ukupukona nkumo. Ukuingamishwa mumuru. Ukuabula imwe. Ukuishiba pantu imwe. Mwabalesa. Mwatile. Bushe. Utumimbia. Tubili. Katushitishua. Pama COVID ya bili. Ifyo imwe. Mwachilapo. Kuchindama. Kuchilanaka mimbia. Ifyo imwe. Mwachimwana ayama boku ya abantu. Awabantu nsefie. Abo umwana wenu Yesu. Afwilile. Ifyo imwe. Mwachimwana ayama boku ya abo. Kuchilefyo. Mwinga mwana aka mimbia. Gachakutika ponene. Kano kachelo. Ndesu bila. Patu mimbia ikumi na tubili. Tetu mshitishe pali peni umo. Kanoka chelo. Panta pali nangu umo. Ule tukabila. Kutikwaba ne nchito. Ya kutushitisha. Lelo imwe. Mwalishwa fionse. Mwalishwa masako. Aya bapa mubili watuko. Mwalishwa ne mishishionse. Ya bapa mitwe Yesu. Mwe shikulu. Asukeni pepo. Lekeni bababa shininkisha. Kanoka chelo. Kutila imwe. Nimwelesa. Kabili mupashi wenu. Lekeni ushibantukila. Kabili no kuwenge shumakwabufi. Ukwami pepele anomba. Fipone ukufumakulibene. Nokutila ye nongana. Kurutala kuti. Lesa lekeni chida chifme. Mumano yavo inoine nshita. Muka shitafye akakene. Lekeni mamono kusumabuwa mweo wa muyayaya. Elu kabili wakafuaye kabili. Nukuchikwatila insala. Bakwishwa kutalesa eko aba. Kabili bali aba shininkisha. Ukuta ena eko aba. Alasunga ichebo chakwe. Kubabembu leke nivalapile mkwangu fyanya. Ukupekanishwa. Ukuya kukubatishwa mwishinera kwa shikuru Yesu Kristu. Kabili mwala ile ukuti. Muka pero mpashwa mshilo. Imwe mwasosele chishikuru. Mwala sunga malawe yenu. Pali uwawe kele numa. Uli wa shininkisha, uta imwe ni mwelesa. Kabili, bali lubantika kufumakuli imwe. Lekeni, babuelelelelo. Pantu imwe mwatile. Nangu imembushenu shive, ngefi akashika che. Shikabu uta ngemfla ya buta. Nga shaka shika ngensalu, ishaka shika che. Shikabu uta, ngama sako ya mpanga. Nga chakutila, padaba lwele. Lekeni beruke, uta imwe ni mwelesa. Imwe mulasunge chewe chenu. Imwe mulingilo. Kusunge chebo chenu. Ngefe baipele avene. Na mafuta yavo. Mupashi uli mulivene. Uleso sokutila. Na vachetekela. Edo na kabili. Ne chebo. Umukate wa mweo. Watangirile Kristu. Lekeni. Chishike kulivene. Muchipinga no chakare. Kabila muchipinga no chipia. Ukulangi sokutila. Ena. Aba chumochine. Mailo. Ilelo. Kabili no muyayaya. Lekeni basankanye chidia. Ichewa na mafuta. Mupashi. Uba kwata. Hello. Ukwina mina panka za shavo. Pachi nkamba no kutila. Ifi. Efe ine nkwe tepela. Shukuru na leta kulimwe. Iye. Ifyo imo mwala sandulula. Ifyo chala italesa. Uwele ya shidiakale. Ukuba panchende. Ifyo chala lenga Yehova. Ukwima. Nomutuma ulefimba. Ukuti nalikuata umwana. Ukana kila ine. Nalimu pisha na mkweshua. Elio. Ashini nkisha kuti. Alintemwa ine. Kabili. Alinchete kila ine. Alishini nkisha. Ukuti. Ekunaba ine. Pantu chaso swachiti, yonse, uisa kulilesa, afili achetekela, ukuti ni ena. Kabili, ekarambula, wabonse, aba mfuafua ya ena. Chisumi nisheni, kano kashita, ito tuatambika kuli imwe. Nomba kabiri ilo tuchiri na tuko ntame mito Yesu na bonsa bali mulu mukukabila ichiri chonse kuti mwaisa imani nako abale faya ukubika nomba gata uli wa shiningisha uti enanilesa nga mulewa shiningisha enanilesa agasungo ubulayo wakwe ipusukilo ubunda pishi na angule chiri chonse nga muli aba shiningisha kuti enanilesa imini neniko ngachakutila na mkwata uli onse mulefa ya kwepelelwa imine neniko ngachakutila chakutila na mushinincha ukuti ena nilesa lenge nchakulomba chenu chishi we mkulongana kwa bashira mleste chokupitila mkwimi ninapa indi uwa shinincha ukuta ena nilesa ninchete kila ukuta ena alasunge chewe chakwe elo nishinincha ukuta ichakukabila chandi inina alavika pesa mbela mulopa nombaline nga chakutila wachitecho usholube mbulonse ulubo mbulonse kukana chetekela limbi kutu waliba membala walukuta lelo nde pilubula ulubembu ukukana chetekela kobe ule chibika panshi ngela mbo wala pera ngela mbo ule akulupanda wala pere lambo nomba ukana chetekela kobe konse ele no kupera kuli ena no kuishwa kuti ena efyo ava ele uli uwa shinikisha ena alasuka nga uli uwa ifyo imiako kubukokobe imieni ife fine ukuwa ubula ukuponya
Lord God,
shikuru imwe mwabalesa aya mafuta yabo kabili no vunga ifya sankanswa pamo baleleta ichipalu panda apo mulilo wakwalesa wala ikamitima yabo nga chakutila naba chipili wala sana icho no kocha ile lambo imwe mwala enda panchende sansule na menshi aya kutufisa ukufuma mumulu mwichereta ya mulilo mwala sunkanye milionse nesonde kukubalambula jefyo baimanina na maboko yabo na vemisha mumwela ichilangilo chakuti na bachetekela elyo baitura vene necha kukabila chonse icho bakwete para pene pachipa ilo chenu mwele sawa mumulu nesonde mweka pingula wa milu nesonde ichine chine kapingula wa milu nesonde akachita ubulungami chine chine ena kasunge chawa chakwe imwe mweba ishwe mitima yaba ume mitima yaba nakashi kabili ne mitima yaba ntubonse shikulu lesa ile na imyama boku yandi mumulu pantu ninji shukuti ninkwata ukupirulwa mupyunge shibwandi nomba elo ninchetekela kuti imwe efyo mwaba nali mimona po na mwiminina kudya mumpinda ya mulilo na alimimona imwe ukulengula mituma ya abantu takuwa bako bushikuna ngubumo ubo imo muafiru wapo mwala ile ichi ilo imo muavo mbele ukuchiluka umusebo paria ili ntumwa tendeke ukubali lapo ukubomba pali fintu elo kabili imo mwali nchingirile ukushinguluka sonde lonse kabili ukushinguluka kabili ukushinguluka na shininkisho kutila ni mwelesa ndi uwa shininkisha pali ichi na ipela ne mwine chapa mwana abantu kabili na elambo la fionse ifyo na kwata shikulu kuli imwe kupyunga ndetende kala kabili shikulu kushingulu kesonde lonse nga fweni mwelesa nga chakuti ishami chetekela pamo imwe mwishila ili yonse mbelele niko uruse ime mbushandi mbelele niko uruse pakukana chetekela kwandi na alishubo kutila imwe efyo mwaba kabili kalambula waba fwaya fwaya imwe nga fila fine na hebele aneme mbusha abantu bandi lulu chelo ubuna kebwavo kabili nukutuishika kwavo ngefyo beminine na maboko yavo na asumbula mwela na hebele aneme mbushavo shikulu nubuna kebwesu bonse tumeni mpashu wa mshio palife nechika katikilo chachishinikso chenu uta imwe mimwelesa kabili imwe mulipano uta mutupokorele kaili nokutusenda maboko yenu kabili nokutulula kuli fionse ife tuwalufya nga chakuti bumi bwesu lekeni ifi bweke shenpo umwanda umo ngacha kutila mwewesu lekeni wise kuli ife nge sambisho ilileva lula ilileveka isu shenimo no mpesho wa mshilo no kupera kuli lesa nga kukana chetekela lekeni chive iseni kuli ife na kabili shkulu nechetekelo chapsa shempiri suminishe niti shkulu na tuchetekela ukuti mwe mulenda mpesho wa mshilo kukumana Muchikurwa, pabantuwa, kabiri na mitima yawo, ukubasesha, kukusumi na lesa wa mweo, ifitua lombela, mwishi na liyakuwa Yesu Kristu. Chichete kelo chandi chirole shakuri mwe, mwe. Mwana wampanga ya kukauvari Mwe mupusu shiwa pulamo Nomba mungu mfwe nende pepa Fumye nipo membu shandi shonse Mwesu mini shokuti nduwe ukufuma kulimwe. Ushe, na mpili bulecho, ushe, mulecho pokelela, imie na maboko yenu nokutila, ine nomba na pokelela, ine ninchetekela. Idio ine nyenda mushira shafita no bulanda wanji kata veni mweka tungulula wandi ileke nififi pili wakile mulu uto funye nipovulanda no mwenso mwenso mini shokuti ndube ukofuma kuli mwe Na tukonta mikemi tuwe Yesu, panu maya imbila, ya kufikosha, ya kosa, no kuputaula, ya shupa, kabili ya letwa munshila, ya karabana, lelo chishinka, elonga chakutila, kutiwa chetekela, mkuichefya, icho ulombele, ukutila na upokelela, uileka echili chonse, chikusunke, ukufuma munshila, ya tambalala, imani napele apene. Nangula nshimikile na makashani, echili chonse, icho ninga chita, nangula echili chonse, icho muntu anga chita, tachaka kwata makampaka, wachupokelela, ngechipechobe, we mwine. Gachakutu wachetekela, ichono mutuma obe onse, ichili chonse cho wakabila, gachakutu waliebelela imembu shobe, lesa alikubelela uruse, wikabala utuishika na kabili nomba. Gachakutila walipona, waliwekishwa kunu makano kachelo, gachakutila ulekabila umpashwa mshiro, yena batishwa mwishi na liyakuwa Yesu Kristu, kukwelelwa kwa membu shobe. Icho, chebo cha kwa alesa, taka chipiribule, ichipamulandu wa chalichi, atemwa ichirongano, atemwa pamulandu wa ulionse, chifule chava, muli idaine ishira, tufile kukwanisha, ena ifi wafwaya, defi fwaya ichalichi, lelo ena ifi wafwaya, efe tufile. Fuiro kuchita. Ena atile, ipepure chetekelo, nika pususha umulwele, gana ulwala, nimpepa, ipepure chetekelo pali iwe. Waichi ipepela, umutima obe we mwine. Kabili chetekelechi, pokelelechi, imina, nokti pampansha, chikavela, muli yoyine nshila, tapali nangu chimo, ichinga chisenda, nangula chumone kechabula ndashani. Kuri watira, kwena, uri chamone kakwati, ina nchiri umulwele, icho, Tachile, mapindafie ayaba malaika ayale terepamo. Epera, nilesa musango wa mapalo. Chumoneka ichabulanda kuliwe. Paramina kulichena, no kulolekesha. Na kabili, monanga chakutila, teresa emi nine palia. Alesunga ichebo chakwe. As we have our heads bowed, I'm going to turn the service to Brother Neville, our pastor. Nomba vifine tukonta mike mitwe na alawezi shokulongana kulimunina nevao kakumba wesu.